qaataa dulmiga marbaan doqolitayo nolosha matala dabaal wayaha u noqda daciif dadkoona casigu ogay marfahan qaataa dulmiga marbaan doqolitayo nolosha matala dabaal wayaha u noqda daciif dambiga qofkale tagalo dagtayda marban sudaa dulqaata un socdaa tambale marban dadnimo wacan muujiya dambiga qofkale tagalo dagtayda marban sudaa dulqaata un socdaa marban marban damacayga iyo dareenkayga baqarsha ayaa maahan dalka badan marban dalbadaaday waqtiga waqtiga dabaludiya marban marban damacayga iyo dareenkayga baqarsha ayaa maahan dalka badan marban dalbadaaday waqtiga waqtiga tabaludiya ayaa maahan dalka badan